najimsafi.com.
Mitaina hoji kan koreo niko feki Nambia kan medozo joini ditu wazele weki So city, so revola, so chupi na saka keki Na sozo kula ala spano kwa mka jeki Benka manako Peter Rita o Imelda
Golden State Warriors
Sacramento Kings Chris Webb Elago camino hacia la libe bitimento Driselb Life is full of twists and turns le madrina Giselda Na sepotea wenda ni mtambo o kichwa Aseko sea ajajaribu jambo jipya Na nguvu zaidi ya wazo ambalo mudake umefika Hivo sijitus kwenye hizi haso kiwa sombabe wa hizi vita Taishi vipi kwa sina kitu Tangine na zikusanya tukila siku Maskina na lia ajaona mchana ajaona usiku Asekujua kuthamini hakuni ishu Anekujua hakuamini na amna bifu You win some, you lose some, hivyo ndivyo ndaga Na so kila nacho kilenga wana niya kipata Na mnachokula kishibishi, najua So mnavyo mpiga pini linsi wini mnazengua
Sikutiwe, shika pesa kasao vile lihaso Na machozi menge no lenga na ajafika kwa macho Pesa ibadili mikono tu, badili na watu pia So wenye midomo tu, hata ale watu jaisikia
Simba
Yeah, I'm on that presidential moon, tenaki rice mzee 255 to the world on my license plate Man, these are the type of words that the wise exchange So why explain when they see me the prices change Leo season tumekutanishwa na nyota Kila fichwa na fichwa kutosha, vichwa na chosha Unaweza kurithi kukosa, ukicheshi ukakotwa Last born, first to rise, nani mexi na ngosha Keep it a hundred, kaniko na kazi mia Sui nani kazi mia, nasikia kazi mia Kwa kuwa anazimia, hizi kazi anaposikia miwa dunia Even flat earthers wananisfia Room full of tangas, yeah, badu inanesa yupo Mazi ya kitanga, afu na muweza Gafla, livaga kiatu chenye dawa Kila napua kanyagia na tia adabu kwa wazawa Mwonekano swa kibantu, ila watu ndo wakawa Na gundua kibongo bongo, ukijana hako sawa So kama haunifahamu, usibonge usikanushe Nikijitoa ufahamu, wala usiombe ni nyanyuke Don't kill your own game, ile kinyonge ukumbuke Ni sawa na pusha, ne waza jinyonge afu avute Never seen a line, that's a fire sign I just brought back the old Gosha from his prime time Now hold the torch for me, Mex, cause you rhyme tight I leave the game in safe hands, not for limelight Aye, captain, catch a high five See the proper rappers are gone as a corporate laughing You homeless, what's more than magic is falling They call me, I ring open caskets, problematic, more erratic Look me in the eyes and panic, try to hold a Grammy While I hold a Grammy opponent But none of that really important Walking on the path of my moment Coming for blood like brother, I'm home I'll be the hope of the continent, man, I'ma just die A relic apply the pressure Revitalize the mic and let them define the credits It's only at the top, I'm a viking on psychedelics
Simba
Now just brought back the old Gosha from his prime time
Simba
Watu wangu wanangamia kwa kukosa maarifa Tanzania inangaika kwa kukosa taarifa Wanasiasa wanaongea tu na kukosa maanisha Ila inchi ya hali hakika tutafika Fakikisha, insha Maliza Uzalendo ukaua ukawa Sawa sawa Uchao umekua rasmi sasa wanzishe mitaala Hala hala jirani kwako kuna vuja njoo kwangu sawa Kusifia ndo imebaki midumoni mwa Bado tunangaika na zanati madawati na vyo Mtanwa tunalala kimanati chumba na choo Kwa inchi ya sali We jomba ni so What are we missing? Mbona tuifiti Economical static Wizi Mangadibu na tukimbiza mchaka mchaka tizi Why are you scared nigga? Go to church wait Tera, nataka mkach ama L-O-R-D We niko na mchovu tunendeshe jiji Jiji, what a kiwanyesha uji Amuji, Amoji, sababu za kula na uli shodi ya kija kuji And you know she's freaky like bad and bougie Pastor Tony na maoni ya lujama ujuzi Na sindo zetu kwa kilisha sojana ujuzi Setoka jana ujuzi